ZWAP.com.
Yote vilio, oh, umeyafuta wewe, eh. Acheni nitabasamu na bembeleswa. Nimesha weka uzio, oh, nikulinde wewe, eh. Au nijenge sanamu la kukupongeza. Uzito wa penzi lako hawawezi kupima. Kuachana minawe labda ikutane milima. Hawajui siku nusu nusu nimezama mazima.
Kipepeo,
kipepeo,
kipepeo.
Rangi zako zinanichanganya. Kipepeo,
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 kipepeo.
Hivi kwa nini we mzuri sana kipepeo?
Kani tena nana. Nangu nangu kumemena. Kima konde ni kuimbie. Nyani bungo kalitema. Nipeni litafune mie. Penzi liwe la sinema. Watazamaji wakasimulie. Kila ukiwa unahema litaje jina langu mie. Mimoyo wangu mwepesi, usije ujaza mizigo. Pombe si dawa ya stress, utanipa maradhi ya figo. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Maisha bila we ningewezaje? I don't know, I don't know.
Uzito wa penzi lako hawawezi kupima. Uachana mimi nawe labda ikutane milima.
Mwangaza wa penzi lako hawawezi kuzima.
Hawajui siku nusu nusu nimezama.
ZWAP.com.